Downloaded from ilovezedmusic.com.
Esawa bweri batuze ngowulira koye okundaba onyamba nga mukwano nongamba nenonya ekyokola bwe bulijja ngowulira onkoye nga n'omutima tegukyandiko onyamba nga mukwano nongamba nenonya ekyokola zolusinko wane ngamba kanguveko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwaza ekiŋumya nezigalanga nindalwa kuba omutima gwange guliyo gyosula naye mukwano kwagala nyo kwagala nyo 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 kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo 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 kwagala nze kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo 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 kwagala abantu balina emipango babeera bakugamba ndi muzi wa misango amazima ekibatawanya obwongo babeera baagala kubeera bwowooli abantu nga balina emipango babeera bakugamba nti ndi muzi wa misango amazima ekibatawanya obwongo nabeera baagala kubeera kawowooli zolusinko wane ngamba kambiveeko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwaza ekiŋumya nezigala nga ninda lwa kuba omutima gwange guli eyo gyosula naye mukwano kwagala nyo kwagala nyo 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 kwagala kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo 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 kwagala nze kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo 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 kwagala Katonda yatwala obudde n'akuŋŋaanya obulungi bonna n'abuwumbawumba n'abugatta bonna n'abuteeka ku ggwe Katonda yatwala obudde n'akuŋŋaanya obulungi bonna n'abuwumbawumba n'abugatta bonna n'abuteeka ku ggwe amaaso go malungi bw'otunula gwe bw'oyogera obanga ayimba mukwano oli mulungi nnyo mu bulungi mukama teyakuseera ndi munafunza maanyi ganzigwamu sikyayinza nakunoonya mulala n'amaaso gandaga gwe nti gwe asinga sisuubira nti gaali galimba zolusinko wane ngamba kambiveeko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwaza ekiŋumya nezigala nga nindala kuba omutima gwange guli eyo gyosula naye mukwano kwagala nyo kwagala nyo 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 kwagala kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo 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 kwagala nze kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo 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 kwagala okundaba onyamba nga mukwano nongamba nenonya ekyokola bwe bulijja ngowulira onkoye nga n'omutima tegukyandiko onyamba nga mukwano nongamba nenonya ekyokola zolusinko wane ngamba kanguveeko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwaza ekiŋumya nezigala nga nindalwa kuba omutima gwange guli eyo gyosula